bandana. Jo, babiri babiri babirimo bino byaba imirimo gafate Dubai moro manuka ni mirimbi nzego ni foti bimani na handi bakame aho mvuka ndi gisare niyoroshe bane time kuri street nandagiye highway abapeti muri hutu barashaka kuba nkanje burya sene niyo yigisha gupevera maze umenye umukono uhaburu gusekera nagize inzozi zingira miri bandana dore ubu ndashaka ikofi mu giti inzego tungana naciye imanzi nyonga sweet nyiha umutima biti tumara inyota ijoro tuba tubyina bra
ubona stress dukorere keshi twe turarenze niba dupesi we do bless with the chance isi tudimira neza we do bless with the chance isi tudimira neza ubona stress dukorere keshi twe turarenze niba dupesi we do bless with the chance isi tudimira neza we do bless with the chance isi tudimira neza ubona stress with the cash we do the dance niba dupesi we do bless with the chance isi tudimira neza we do bless with the chance isi tudimira neza ni hariko jewe na dwiri ni ene ni chiziriko rubyiruko mpehera mu butumwa rukava mu bishuko ubu ndi kumwe na gringo twagarutse ku gahigo nidukendeye imitwiko ego ni ukwisa imihigo nareba tinyi muri iyi biti ngarutse budabe biti agada kisi memura bizi fokusa ziri hevi kwisi ni bisi umwami wa rap kabaka jayi uri ubu ni tiri gahunda no gukora umuziki ni nkaho ariko bigitangira gahibaze n'ibirangira kagarizo tuzatwarura enemy zose zihabura ndabakoma mikorere injyana ntanyota mfite ya feme bafana banjye mube tayari ndaje bahagurutse gaho ni mugayikunde ubona stress dukorere keshi twe turarenze niba dupesi we do bless with the chance isi tudimira neza we do bless with the chance isi tudimira neza ubona stress dukorere keshi twe turarenze niba dupesi we do bless with the chance isi tudimira neza we do bless with the chance isi tudimira neza ubona stress dukorere keshi twe turarenze niba dupesi we do bless with the chance isi tudimira neza we do bless with the chance isi tudimira neza
from Hearst Music
Shamsi
Millie
Yeah, you're too blessed, man. So good.